Colorado Rock, Divine Records, Cartel Management, Hayes Willie, Mike Chris, Eastman, Triple Jacks.
Kunda ukuntu hinduru mubiri Numba ni mwijuru tubina babiri Baby tubirangirize muburiri Tubinaje nawe umubiri kumubiri DJ ongera ka ugakine Abakuru n'abato maze bakabyine Nikameze nkubunda kanike nyine Sichaka kubona umuntu wese abyina wenyine Uri muto cyangwa se uri munini Tubyine kano tigafidini DJ tabura mashimi Ikidogo chatabuye ibintu byafashe yo Dina usanze ni wanga tugutanze Tubyine tifashe nibyo bihanze Watashi kidongo wese yisanze Uwibi buno binini ni jumu manje Tunguza buhoro Ubichi shamero Bafara ubavane mamaro Uri mwiza usumba na bararo Kupa kukumbwa na ho baby nuru taro Gotta love the way you whine Wanzika chuba Wanzika chuba Wanzika chuba Gotta love the way you whine Wanzika chuba Wanzika chuba Wanzika chuba
Kubengoma nkusaba tova mu game mwala yingira mwana nawe ba mu itaka nsubele ku counter wachi kutemo until love for blood bazo chijoga mu gufati simanyi byako kubye mu zina nawe anti DJ achi kutemo projects mu wazoli ya silimu na ye mu waga ndongo blood si babula mu kwa the ones fake them to ba mu tito kubya stress ife tusula mu me and you baby katu with them anti DJ achi kutemo
Wanzika chuba Gotta love the way you whine Wanzika chuba
Wanzika chuba nze nkuwe chapa Talk for me bad girl check your bumper Kuita baby girl I just told you a pamper So give me that vibe look at the gym in the jumper Me let the way you whine let me call you fine wine Day and night in the club come close Give me rocks Jack Daniels buttons fighting all the tables Party Panther DJ shocking all the cables Tuliva ye kela mkola strobos Mwenge na guze gujuza ne pipa Sangala lava songa kukapa Hey Zuli my craze are your favorite rapper Mikali shigadara komi sugar papa
Mikali shigadara komi sugar papa
Gotta love the way you whine Wanzika chuba